tunakabaku wanakula vako, tunawasha mo kwenye dance flow, tunachoma vino. You chilling with the baddest DJ, DJ King 254, au sio? Hipster Karim, mambo safi, mfalme wa DJ King.
Oya Karimax. Wanasema eti nimekam na ubaya, this time walai ni kuwa mada.
Done on the beat.
Naibiki down, ganji juu ya tei, kesi badai. Walipe na madeni ni chum, kondom, singozi na boom. Singozi na boom.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye fezu wako na.
Pull up! Oya Karima. Wanasema, iti nimekam na ubaya. This time walai, ni kuwa mada.
Done on the beats.
Naibiki down, ganji juu ya tei, kesi badai. Walipe na madeli ni chumi, mkondo umu, singozi na boom.
DJ King Fale.
Singozi na boom.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami. Weijaze, iwe full na jamini, biki biki down.
Wei biki down.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami. Weijaze, iwe full na jamini, biki biki down.
Pick it down,
days and your master, killer bad man, mendo rasta, nipe faster, ni icha peki gangster, Madagascar, na wakaba na duster, shada na kata, mizinga na pata, ni guze, kaunataka ni ate, nipe kaja na mikate, ni kate, weizungushe, kwa basement ni mwage, Nairobi, msupa ni kugange, ni sune kwa kona, subuhi ni kupande. Oya Karima. Wanasema eti nimekam na ubaya, this time walai ni kuwa mada.
Done on the beats.
Naibiki down, ganji juu ya tei, kesi badai. Walipe na madeni ni chumu, kondo umu, singozi na boom. Singozi na boom.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami. Weijaze, iwe full na jamini, piki piki down.
Wei piki down.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami. Weijaze, iwe full na jamini, piki piki down.
Wei piki down.
Piki piki down, days and your master, killer bad man, mendo rasta, nipe faster, ni icha peki gangster, Madagascar, na wakaba na duster, shada na kata, mizinga na pata, ni guze, kaunataka ni ate, nipe kaja na mikate, ni kate, weizungushe, kwa basement ni mwage, Nairobi, msupa ni kukange, ni sunde kwa kona, subuhi ni kupande, jaza jaza, ni mizuka na mada, ichezeka wewe, kauna nitaka.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami, weijaze, iwe full na jamini, piki piki down.
Wei piki down.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami, weijaze, iwe full na jamini, piki piki down.
Wei piki down.
Straight up, kwenye video na kumada, baddest boy kwenye game na kukata, wacheze mbali, mweshimu dakitari, money maker, nina pose kwa gari, banga iza, kwa club na iza, ma nguna, kwa best na kuna, changa mkani, venye mi na kuanda, kauna nitaka nipe drinks tena faster, moja mbili chapa, se chapi na sepa, mapenzi mina leta, teja badai, ni mastingo ni na kemba, cheza chini, nina floss na majeda, nina floss na majeda.
Mbroko.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami. Weijaze, iwe full na jamini, piki piki down.
Wei piki down.
Na izungusha, wapaki wakiwika, stingo gun, kwenye pezu wako nami. Weijaze, iwe full na jamini, piki piki down.
Wei piki down.
Karima, this time walai, osko meni badana hii. Iyo respect. The video may be baddest. Nani bali kabisa.
Nadia,
form ni kutesa.
Na,
Bandits.
It's a Friday night. Ita wenzako waambie kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Uche usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance and shake your bump like you know I know.
Nego pinda mgongo cheza uwe mo stingo simpo bana wacha kufambo kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso.
Oya nimifiko nasty Rastafari niko bash na kashash ndo nadai guys idai chai walai ni wai ngwai mamorio senza na ndoni pia wako dry Jose Kinso nadai bila ngwai bye bye nda mangoko na maloko so como pasa isa y mindo baba wajaba mawaba walai brada rada kawada na shada zimedai misije ojini oji ule mnoma tunachoma tunawasoma adiboma no mata uko dago ushago au roma sisi warogi ni mboki tuyo kuchoma sasa ituko high odi rodi kulangoma kesa kidai ted dicted bila koma kam tunaleso kutoa nguo ni noma tutizangu zinatibu corona pona homa
mboki mseto njo tukanego pinda mgongo cheza huu wimbo stingo simbo bana wa chakufambo kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso kiwangweso cheza kiwangweso
tunakuja chokoza maheta bana chezea mafala bana tambua kwenye beat mimi na huwa from piti sisi na leta si bana tambua kwenye beat mimi na huwa usipo chipenda mina kupenda mafanzi wangu wote na wapenda ukita kunipada niko na vasenda Frank dando kila epicenda Frank dando kila epicenda
mango sanini umevani.
Lego you make your body free, oh, free, oh. Your body hotter, your body no seize, oh, seize, oh. Your head sicker when the liquor creep up. When you whine, every man in your affia free folk. Which fuck? You mad? You no give a free folk. And any man you give a fuck up, you go free me. Folk. And to and some of them are queen folk. Yeah. Foot to foot, them a musty reboot, y'all. Any man where you fuck him a fist here. Some girl have got them and a no see him and a daddy, y'all. Any man where you fuck him a fist here. Big and serious, I don't know you and you a play, you fit on up. And touch your two ankle them. Some girl say they ready but they too bad for them girl turn out. And touch your two ankle them. When you see them up and you make a new plan for them girl turn out. Your body flexible, you no cranky turn up. You no retarded, you no handy turn up. You clean from your hair to your panty turn up, turn up, yeah. Turn up. Mm, girl, yeah. Your shoes now squeeze up your foot,
yeah. Yeah.
And you're happy with the way you look.
It's the
you not be hype from the life, you no crook. You no matter if you're in a damn good book.
Back it up, 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 back it
loko loko nitapiga kaloko tanisoma hadi kwenye mboko
hadi kwenye mboko
ninatesa nkiwa solo is that Twitter wanani follow hipster master mindo morgyo cheki wanaboro tena wako solo wali oni cheka na wapake soko nkiwa soko wakilisemwa na mikosi msela jo mr kimema kutenda kisha kuposti kuicha mapicha buda umelosti hapa kule hapa kule kwani wenye ghosti kam niko hosti akele neko posti.
DJ King Falme
hatari hatari na bado safari sibanduki hadi tamati mziki safari habari ndo hiyo shabiki sikiza sinaga magari ila tu ni mwanzo tena sina hari taomoka yani taondoka vile ninafoka najua nitasonga loko loko nitapiga kaloko tanisoma hadi kwenye mboko loko loko nitapiga kaloko tanisoma hadi kwenye mboko kama candle bado ninawaka fire na taya manpower sitazima kama stima wima imara fresh kailara niko bomba ngoma na bamba gym nikikesha staki pressure chia gurudumu maneno ya watu kwangu ni sumu kando na upendo si rahisi kufika malengo staki maringo mtoto wa ingo toka na baholo sina kadingo nina kawimbo kana itwa luku mtaka na pesa kwa kwangu anasema tu yes bwana ziki safari habari ndo hiyo shabiki zikiza sinaga magari ila tuni mwanzo tena sina hari taomoka yani taomoka vile ninafoka najua nitasonga luku luku nitapiga kaluku kwenye mboko loko loko nitapiga kaloko tanisoma hadi kwenye mboko sio meta kuwa na maheta kuna vituka ufanya nikikebia ndo baraka sina haraka nikifuata heta tanifuata
Kula neno
kula neno
DJ King
kula neno
KDA uko na njaa unatafuta dishi ya kushiba kuna dishi fulani KDA
toka on bila breakfast me say FF me tell you food fast food that are satisfied food that are quench dust don't mean a hang
na dishi anytime any day ata Monday na dishi daily single jipaka Sunday besta ya kija na mpa kipande tuna dishi wote tunapiga asante
we Joshua
one plus eight
wawadi yake ndo mina meditate ina educate
chika
it's not too late
kula neno
Kula neno
Kula neno
Si date we udeshayo Si date we udemanya Since 1960 yeah date we udeshayo Since 1930 no Si date we udeshayo
Skeleton,
Mola Mokamba, Molei Mokamba. Nikamambanga vile nimewasamba, nimewakumba, nimewaweka bamba. Ni blanda kumalizia madawa kwenye kanda. Kama nibaya nibaya basi ni blanda. Kuonga viti sana jo kupiga pamba. Nasikelele basi nasikujigamba. Asanda vile wanavundika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele moka chene na kupanda. Vile unacheza uko viti umeweza. Yoyo duru mependeza weni wale jo wachanda. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo take it down luo. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo, take it down low. Mudogo, mudogo, mudogo dogo tingika mudogo. Mudogo, yeah. Mudogo,
my boy.
Mudogo dogo tingika mudogo.
Ni nai boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wezi nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So take it down low, ushajua wanini. Usijani na...
Asanta,
Stabiz,
Rankada,
my boy,
yes boss. Ola Mokamba, Molei Mokamba. Nikamambanga vile nimewasamba, nimewakumba, nimewaweka bamba. Ni blanda kumalizia madawa kwenye blanda. Kama nibaya nibaya basi ni blanda.
This song is clean.
Kwenye ma playlist nasikia mna ndugu na hawa journalist. Na vipi kuhusu hizi beef za kule na huko? Sijui kuhusu beef chief, mimi nafuga kuku. Wapi nani lini? Who am I? Maswali kispy.
Una wifi?
Wifi sina chief, mimi niko na wife.
Unaandikiwa na Nikki?
Sijui hiyo kalamu jomba, naandikia biki.
Unatoa nyimbo nyingi?
Sikumbuki kutoa nyimbo, mimi natoaga hit. Eti who am I?
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting Mozaga. I be in the land of my four fathers. In the club spending rands on them gold bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ, make a star. I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali in my plate. Bust a singalela, Mungo Ibariki. Spit it out the hell, speed it through Sakahela. Keep it super mega. Long way if I drop the top Shaela.
Ringi ringi, shilingi lingi, zingwe mingi mingi kwenye matumizi. Huna wanao siwe dingi dingi, mina tenge
tengeneza wale tambo yoyo mingi mingi.
Mixtape in town.
DJ King Farme.
Attend on the beat.
Ski, hipster Karim.
Nasty, Mr. Godena.
Mr. Boo, Frank.
Yeah.
Vibes.
Hipster Karim,
Nasty Mr. Godena,
Mr. Boo, Franta, Nava Kansas.
Tunakaba ko, wanakula wako, tunawasha mo kwenye dance floor. Tunachoma vinoma vibaya, choma vinoma kwa ngoma. Tunaenda na rieng, peleke na rieng. Wakileta noma wasonge kwa rim. Nairobi City, kumechacha ghetto. Nava holo, tunawaka moto. Saute kipaji mistari za shuka. Waache utiaji boda tunavuka. Songa, tunasonga shanga, wanashanga.
Ok saute sata taluta sondo kwetu. Nasema asante kwa kipaji chetu. Daily mikiki twa saka riziki. Tuna kiki na buduto wa kiki. Vide ito waka kimziki. So kando marafiki wanafiki. Wanalita disaster kwenye hii game ya master. Wanalita, wanalita, wanalita disaster kwenye hii game ya master.
Hii game ya master wala imindo master. Mambulu nazitema utadhani mini pasta. Mugenge halisi ya ni rasta. Di gangsta maheta tunakanyagia kwa floka duster. Venye nakuwa faster di kuwa kisu pasta. Street nikipita mini kama ghetto blaster. Mini kama ghetto blaster. Rambo kanambo na mambo nikiwa jabani koriang. Na manyema ngoko poko chora saba soko mboko. Na maloko kwanza katu kwa mawaba cheza kitu weza. Hakuna cha mama ama baba. Insta kwa mboto na mangoto views na skaba.
Okay safi sada taluta sondo kwetu. Nasema asante kwa kipaji chetu. Jaili mikiki kwa saka riziki. Tuna kiki na paduto wa kiki. Bide ito waka uki mziki. So kando marafiki wala fiki. Wana lita disaster kwenye hii game ya master. Wana lita, wana lita, wana lita disaster kwenye hii game ya master.
Wana kula vector juu shafika. Tushawasha nare wakaduni sana.
a designer clothes we done knock up.
Straight boy.
See me as there.
Guys.
From the motherland, Kenya, to the streets.
DJ King Farme.
Fire, hotter than them all, admire. Gangsta make the girl them all perspire. We make the girl them bust and tear them attire. Make the girl them wine and dance till the morning. Rock out my girl in a fuss, no wine panic. Work it out as I'm watching and balling. Wine on your head up and flow you are crawling. See we love it when the girl them bust the wine. No man can resist where we no find. So deep it low, girl, work your waistline.
For me the girl them bust the wine.
I'm better than most. Me strong, make the girl them wine and tear them blows. I'm mother than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm mother than most. Me strong, make the girl them wine and tear them blows. I'm mother than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm mother than the wall of them. Mother than the wall of them. Mother than the wall of them. When them see me step, man, I shine than the wall of them. Lonesome, gangsta not afraid of them. Girl them love it when them see me perform. Driving mad and them never stay calm. Gangsta loving that the girl them I want. We give it to them like a raging storm. Make the girl them cross bust so wine and break off. Gangsta not run from the girls we not take off. Dressing a designer clothes we don't knock off. Straight boys. See me a say. Mother than most. Me song make the girl them wine and tell them blow some. Mother than most. Girl them send me fine and them wine from the prime song. Mother than most. Me song make the girl them wine and tell them blow.
Receiving now, where's the cool now? See, Chucky fan, thanks, God, for giving. Get to see cool, no meme while a cable. Easy moja t-shirt na yepo. It's Leona Miliki Lego. Siku zote kisichoku, akita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga, uwezi kumjua. So she now, pata hagari.
My DJ King Farme.
We pambano pate salari. Usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze bidii. Wilo kwa master na Insta, mlinifanya hasira zizidi. Olo, njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina, mkasema niitwe. Kone boy yeshi, na siku hizi wananiita tembo. Yeshi. Sisi sauti ya nikiangu kantainu katena. So si shangai wa itembo anaso peke yake. Kusha ino unapokyo kota ndo katia kutuza. Kesho kisije potea. Na unaposota ndo katia kujifunza. Ni wapi ulipokosea. Kama siwezi kunibiza na ila mwini. Kwa 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 kwa
life is you, girl. That's why me telling you, girl. Yeah.
Zikiwashika mnatetema Akia mungu gami nisha kupenda Kadevo kakorada mikunichanganya Tembesho nazo zikika kama kalenga Waka mtoto wadadie minisha chitenga Tatano wali fist your day Mishmili mkate tano feel your ring Ata wa mama wali fist your day Kukela mkwa mm-hmm. Duduba duba dance Oh, duduba duba dance Alex is on the beat Na bruce boy kwenye wadi Na kakuwa kadogo, katoto kazito Njoro wa matatu, sisote wali yaki Na masi, lord Mapapa na masi Kwa wote misi Yeye ndo yule wa Elijah hey. Muleroka Nembas kujichocha moto ukabande No stress Na sanu wake ndo yo witu waga Messiah hey. Muleroka Lipo die on the cross Na mizangwa kazi clean on Kwani, nilake siko fiti
DJ King Farme
Toka time ulikuliza yogede one time Zitambi sulide juni bebe Wale msalabani sulise foni tepe my love Na bado kuna watu mnateseka Zishida zimebaki kuwa pepeta Mkija kwa kesu mtabambika Jazika zikiwashika mpatetema Kia mungu gami nisha kupenda Kadevo kakorada mikunichanganya Tempesho nazo zikika kama kale Mbaka mtoto wadadie minisha chitenga Katano wali fist your day Mishmili kate tano feel your ring
Bam, bam, bam.